maanta gudoomiyaha gobolka Cameron Nose wuxuu ku dhawaaqay in saraakiisha ilaalada gobolka Iowa loo daadguriyan doona xuduudda koonfurta Mareykanka si ay uga caawiyaan fulinta sharciga iyo dadaalada amniga xuduud ah. Gudoomiye ayaa ka jawaabay codsi uga yimid gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott iyo gudoomiyaha gobolka Arizona Doug Ducey oo ku hoos jira Compact Assistant Compact. Reynolds wuxuu ku sheegay kororka daroogoodka ganacsiga dadka iyo dembiyada rabshada ah inay noqdaan kuwa aan la sii wadi karin. Kuwa ka badbaadiyay xadgudubka wadada ee ka dhacay kanisada Katoliga ee Iowa ayaa maanta hadlay kadib markii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Iowa u dhubacay natiijooyinka baaritaanka. Shabakada badiyayaasha kuwa ku xudba wadada ama SNAP ayaa ka jawaabtay baaritaanka xeer ilaaliyaha guud ee xadgudubka wadada ee gobolka. Warbixinta ayaa laga hoogay inay jiraan eedeymo lasoo jeediyo saddex xubnood ee hadda ka tirsan wadada dhammaantood waxay ku dhaceen bannaanka sharci ciqabta xadidaba. SNAP waxay rabtay inay magacyadeeda la shiciyo. Heerkii shaqo la'aanta Iowa ayaa hoos ugu dhacday ilaa 3.9% bishii May. Xitiyada ina badan oo reer Iowa ah ayaa ka shaqeeyeen shaqooyinka Iowa Workforce Development ayaa shalay soo wariisay in sicirka waxay ka yareeyeen xerka 3.8% ee shaqo la'aanta bishii Abril. Iyadoo ay tahay 4-7 dhammaadkii soo socota in badan oo reer Iowans ah waxay ka dhawaaqi doonaan madax bannaanidooda cudurka aafada iyagoo qadineysay fasiixa markii ugu horreysay bilo badan. Afyeenada wadayaasha AAA ay waxay laadahay wadanka oo dhan in ka badan 47.7 milyan oo Maraykan ah ayaa la qisiyey inay qorsheynayso fasaxiyo intii u dhexeysay 1-5 Juulyo. Waaxda caafimaadka degmada Dakota waxay siinaysay dadweynaha xarumaha caafimaadka talaal COVID-19. Talaalada Moderna iyo Johnson & Johnson COVID-19 waxaa la siiyey 4 kasta ballan, iyaga oo ballan lagu qabto waaxda caafimaadka degmada Dakota 1601 Broadway Street, South Sioux City. Noocyada talaalka ah waxaa sidoo kale laga heli karaa bukaan socod egta 7 Luulyo ee u taal South Sioux City Hall 2W16 Street oo isticmaayo 3-7 feet iyo sidoo kale kiliinkada 14 Luulyo ee Dawn Sports Bar and Grill 8W16 Street oo la qaban doona 3 ilaa iyo 2 saacadood hal saac.